Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo ɗengone bete talatare sappo e nayyi lewru décembre hitande 2021 jamde jeenayi ƴaɓɓuri gasilima sappo ɗiɗi Ousmane Niane Boulo kabaruji ɗo gagni Kanté to ɓoggi janɗe dow joɗa haalaji dow jogalaji bonɗi yimɓe puɗɗi altinere keña do Bamako ɗo ley o batuɓe kala haala sukaɓe talibaɓe temede temede moɗiɓaɓe jurɓe leggelle kewɗe leydi meɗen ndi kollitete dow kabaru mum. Rewɓe wonɓe ley nokkuje margal dabaji wodi sanne garan faabede dow projet keso ɓuɗɗo golle altinere keñen ɗo Bamako ɗo o faabotoɓe rewɓe yalla ana mbawana koye muɓɓen. Yalla cinéma Mali ana yirwa fond dappi à l'industrie cinématographique Mali waɗi noddago moƴƴinoɓe film ngaji gollita anniyaji muɓɓen fa paabire jawdi ngo noddago ɗiɗa ɓo timmi keñen. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗaɗa sidio tamani. Batu pawiɗo dow jogala bonɗo yimɓe fuɗɗi beete keñen ɗo Bamako ɗo go hakkillo gouvernement o kañe e enda Mali waɗan fa kaltidal waɗa moɗiɓaɓe kollite torraji gonɗi dow jogala yimɓe bonɗo e ko kañe e nandore muɗum ley balɗe ɗiɗi hawruɓe o batu dartan hono jogala bonɗo sukaɓe talibaɓe heɓinirte jogala fa ɓeydore ɗen famu keɗɗen Mamadou Sama Seku Ali Cisse.
Hono hadde jogola bonɗo yimɓe wonno Sisili Kartal lendangal nande altinere nde Bamako ɗo ngal e muɗum kabaru torra dow sukaɓe huncinama hoore. Oɗo batu ono hani latade sababu fiyande ɗi dabareji landini batu o woni enda Mali mo hoore muɗum Baba Diarra holliti wiide gollinde sukaɓe yunden wona fe hande.
Torda si ko laati fuu ana hani haɗede nde ñalawma hande. Ko metti heni woni min taykike wiide sukaɓe amen rewɓe amen fa yetto yimɓeɓe ko heewi hakkunde mumen fuu ana yettine tordaji. Mbiɗen wattu wari jon yimɓeɓe janguine hoɗum woni yettinde torda neɗɗo. Yalla miɗe keɓa timminde ɗiɗo golleji iwde hakkunde amen.
Modibaɓe hewɓe ewruɓe nokkuji kewɗi leydi ndi hawriti e oɗo batu balɗe ɗiɗi ɓinguel Adama hani haybede bangal torraji ɗum woni ko holliti hoorejo gollirde humaninde duɗe ley leydi Mali. Mahamman Moulay Niantawo holliti wiide ɗum dina aslama en yiɗa fi jogola bonɗo sukaɓe.
Sukaɓe hana yettinede torda. Le dina amen o e hoore ana haɗa suka mo marata aɗa hani jangguinde ɗum nesuji lobbi. Minen saraɓe ɗum ne kani andude hono min gondata e mabɓe. Sukaɓe hana yuppirede ni tan waɗa ko weli ɗum hen fo. Dina o ana haɗi ɗum ɗum.
E wi keƴaɗo ministére Saria saɗɗa rafi golle e kañe wayde birgol yo yogaji e sabuji ɗuɗe bonandaji fewde ɓiɓe Adama. E wimakko lam o waɗan boɗe muɗum fuf yalla fewde ɗum dabare.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen Facebook kañe Twitter. Batuji assise national ɗi timmi alan jaɓɓiɗo ley commune ngaji ɗi jondeji balɗe ɗiɗi gaɗi ley commune ngaji ɗi toɓɓe sappo e tati laamu o hollite haala muɗum haale hawruɓe batuji ɗi kaltidi dow muɗum ka noon ɗi joɗa haalaji keɓa wadde ley gelle yogaji ley wuddu e saaha leydi meɗen ndi saabe rafi ndenagu fa ɓeydore ne faama keɗɗen Ali Cisse.
Koroto le région Badiangara le commune ngay sappo e jeego goddi le cercle o jide de le commune koro o tan hebi wadde le cercle bankasto koleji di le commune ngay joyi wadi hakkune commune ngay sappo e didi goddi le nokko o le commune ngay noga e jetti goddi le cercle Badiangara le commune ngay jetti jide pawide de heedi tingol leedi ni hebi wadde le wi kanko Moktar Yalkoy njottino o hala do e saabi rafi ndenagu gondo le odo nokkuno wirfagol gollirdi laamu leedi ni ndenagu kan ya warta yimbe be kan e koleji ko be jogi ana hakkune himmeji o tawa ɓe toɓe holliti le laamu motti le hakkunde commune ngay sappo e joyi gonɗi le cercle o le commune ngay sappo tan jidal ngal heɓi wadde jiɗe le commune ngay joyi keddiɗi sottinama yaade le gelle goɗɗe bafulaɓe to ko ɓuri temdere temdere yimɓe wonno kollitanoɓe wiide ana hani warde jiide ɗe le commune mahina ngal ko yettoto deɓe sappo yimɓe tan woni tawanoɓe e golle o noon hollitiri wiide kanankoɓe gonɓe toɓe ko heewi hakkunde maɓɓe du fuu wara le ñoloma ɗiɗowal o saabi ɓe dokkaka kalisi santo golleji ɗi waɗi fa feewi le commune ngay noga e joyi gonɗi le cercle o fuu wi gouverneur o kanko colonel Ousmane Sankare yimɓele fuu gonɓe de région o waɗi imadaraji yalla ɗeɗo jiide ana heɓa wadde fa feewa. Gotel muɗum woni ko tayka kayi jiidal ngal waɗi le commune ngay noga e jetti gonɗi le cercle o micintinde tan wiide jiide pawi ɗiɗo heɗintingol leydi ndi ana landina ɓande sappo e joyi yaade sappo e jeegon lewru décembre garondu le cercle ngaji ɗi.
Projet keso paboto da rewbe wombe len kuje markal dabaji wode sanne fuddi golle altinere kanyen do bamako do jawdi makko anawara milioji chapande jiddi e joyi sefa hunjinimbe do hore kolletivi do wada fa rewbe be doro dole yalla anambaana ko e mobbe na darano golleji be doje yirwere malli fa be dure ne famu kedda na seta sidibe alisise
kokke welta ko wakkati ka en lafi deejere di en nanna mudun won torraji won dido be rewbe marobe dabaji horebe o projet holliti widdi torraji ana nato sabe famdundunde keban be rewbe kany haddabe wattede koyde mebbe e golleji leedni Saudatu Abubakrin kany o horejo o projet leedi maldo
so golleji won to bawdi latar sababu yukude rewbe darnaade hore mu en dun faamudo ana mawni golleji ana hani wadede bangal martinde be kumba hono be ngatta yella be keba yirwinde leji ko ngonde wadde ko do faabe keba kambe du hebude darne ne leji ni projet o dou didi watta adadu jawdi ni ana yetto kalsi dollar ujinai temdere e debbe sapu le lede tati defu
o projet ana nato sabe hunjinde hore kebal leedi mali on haani faabe de sanne dungu holliti president humunido margon dabaji e ciotugon tew leedi mali Abubakar Ba o holliti o wi lam an haani faabaade ngal projet
be ngadi reunion mabbe Burkina Niger be ngadi mali do so be fu be nangondir be tamondir waaji jibi golo tabati dum do jota be do salmina min president federation beta bien du mi duro mi golo daba mi golo daba ko mbaw mi wadan debbe mi wada so be nangondiri wala ko ay darnde
o projet rewbe marobe dabaaji ne ana Niger leedi mali kan e Burkina do han natata sabe wattude be rewbe lede tadde fu do lawal kebal
be dingol sembe gollirde batte e torraji ngadde sabe covid-19 o tidallaji bangala neda ko e politika ko le mali do wono sisli nyalomaji kejanaade gollirde ngala e wi lamu ko fuddi altinare kenyan sapo tati lewru desember ndudo bamako do conseil national du patronat e gollidi be mudun kum chanin dum hore di joda halaji ngadan fa entreprise ngaji kibudi torraji sabe tidallaji ngadde de medduji di e coronavirus e kebabe mamadu sama
ele balle didi ko woni be kabar mudum be fuf tutundira haklaji do kuteji nyaw covid-19 do gollirde mabbe amma anya dunno linude datta dabareji kedana adama yuro sidibe kedjado ministere jagu
hande bide kasindine gollirde privé bawdi faawade buutugol rafigo golla de leedi ni waita ala halino jamande wurdi bide kasindine gollirde privé bawdo hokkude leedi malini darne bangal kebal le adnar allan sud ministere commando jaguji de leedi ni yeddi dati fu ngondi to bawdi latal sababu faabaade hono siiji do golleji bawdi waddude joddagol su halda hakune golloobe le furuba kanye golloobe le privé
golonobe hormune be holliti kwani jati odo golle o latodo sababu e wi mabbe heedintinde imadraaji mabbe di tellaaji 2012 coronavirus tampini san kedana amza kone joko horejo gollirde yiri max sa
oui ça c'est vraiment une bonne
kibaru lobbo mo fu ana andi wiida na yotto duubi tati jon le odo tidal faabaade mabbe ame le odo watu nyaw covid-19 na famudo ana mauni san ni golleji ame minen ka ko min tawto tani woni e paabomi ngonga bangal jawdi kay kaaki gollir bawdi latal sababu yirwinde golleji amele modjere fe leedi mali
e kulu bien être de mali
lingal do kartal dun hunchina mahore ulitingol burdiji de gollirde leedi ndi mujini
wartirinde cinema mali no worno arande fa hirondira e leede godde dum won faanda ittugol jawdi gollirde fondapi a l'industrie cinematographique di mali fa baade moinobe film ngaji e wi hore mabbe gol fa bogol wallan wadobe film ngaji yalla ana ngada film ngaji bawdi hebude genareji hakkunde leede gonno dango didabo o projet timi altinere kenyan sita sidibe alisise
Levi Horejo fedde entretien fond d'appui à l'industrie cinématographique leedi mali o holliti o ngal gollal faabaton itobe filmuji leedi malni hollutunde kabaaru leedni le adunyaaru docteur Brema Kone o holliti o jawdi ko yeda le o projet ana yaha fa e million je chafantaji
on a pris tati tati min chubi mu ino mballobe mu inde kayen jirwobe edum wodani film ngaji juddi kay di ngana juddi fa yetto film ngal to yitele biida ngado film goto fu hokkam en calendrier mo anni gollude le mudum la muhaba wadde golle mako
projet
ngal gollal natke yembere to yimbeji ittobe cinema leedi malbe levi mebbe ngal gollal an won torraje kewdi hannen do lafi jawdi kan e kaaki gollirdi Boubacar Gakou Touré kan yo amiro ittobe cinema leedi mali
minen ka wala fu ko heddanimen so wona jewtude oɗo golle oɗo andi leydi Mali ndi ana jogui tarik sinimale adunaru Allah ana heɓa duɓi nogay jo wona noon ɗo wordi ma so laamu o faabike golle o miɗen miili sinimale lindi waran fuɗɗitidde
hooreɓe o projet leydi Mali holliti wi laamu o wino kañum yeɗan ko yaat milliardji jeegon le duɓi tati le ittigon ɗi film uji jori kalan heɓagal ɗo e tawede fu fednen pey waɗɗi golleji dow bawɗe mu en kañum ɓe
sakiraɓe kabaruji pawiɗo do ñaw coronavirus o altinere kañen sappo e tati lewru décembre ndu kanankoɓe dogotoro en kolitiwi yimɓe capantato e jeego woni ɓe ñaw o nangui ñawnoga e jeyon woni santanaɓe goto woni ƴuuɗo ko natle leydi meɗen ndi wade ɗo gonɗe hannden ɗo yimɓe ujunaji sappo e jetton e temere jeego e noga e jeɗɗon woni ɓe o nangui santanaɓe ujunaji sappo e jeyon e temere jeyon e noga e taton no ɓe o accayi yo temere jeego e capanɗe tato keɗɗene joni kabaruji anti covid
ile ley jonte ƴaɓɓinoɗɗe ñaw coronavirus o daɓe teɓɓe ɗum yaha tan ɗum ɓeydo yaade no andaɓe kabaru cellal kolitiri wiide ɓe mbi ko laati sababu muɗum jamare nde ko heewi muɗum yoppi ɗati mbiyaɗe teedirɗe ñaw coronavirus o wattu joni ɗum laati ki sababu so yimɓele hewɓe leli suud dogotoror hôpital di Mali keɗɗemo kanko docteur Boubacar Dramé yo kanko humini kabaru haɓude oɗo ñaw nokku noddirtel hôpital di Mali komo sifi dow hen
hannden ñawɓe gomɓele makko ana jaa temedere e capanɗe jetton e taton ɗoni windaɓe ɗo gonduɓe daranede sawrede jogaɓe mabɓe ana gondi e sawrede cuuɗi debɓe e jeɗɗon woni wonɓe ɗo jeɗɗon ɓe ana tampi sanne lisoji jeɗɗi tan woni ɗimin jogui ɗo ɗum saabide ñawɓe yogaɓe wajiɓe kana ndoma allah ne keɓa ɗo lelo watti yogo min ƴewtoto wonnoɓe ñaw o tampini sanne min gonti allaji yogaji daranade ñawɓe yogaɓe ɓe gondi e moƴƴininde nokku ɗo tampuɓe sanne hani ƴewtede ɗum ana wawi ɓuutude allaji gei ñaw o tagguji meɗen tan woni ko ƴewata sini dabreji mbiyaɗe ana denta himɓe ñaw o ana teddine o majjam on wattu sini himɓe lelni juuɗe ayiya nangga himɓe huɓe kasen en tekitaki wattu cakitiɗo dinankoɓe gaɗi kawrute mawɗe de guttuguji ɓe teddinta dabreji ɗi jiidi concert ngaji ana kewi wattu cakitiɗo o
wattu joni min dokkan landidol ngol professeur Dewda Kassou menta goto e gonɗo e huminiɓe kabaru haɓude ñaw coronavirus
yalla ɓornogol maske ana waɗa neɗɗo henndu ko yaltinta e fofango muɗum tilo nattina ɗum na fedde mom noddirta OMS won laawi ɗi hokki ɗi kana ƴaɓɓeɗe lewima ko adadu maske gayɗi hana ƴaɓɓaɗe laawi ɗi o hollitiɗi ko ɗum woni so a ɓami maske ma o a foofi ley hen fofango ma ana wawi ƴufinde maske o ɗum hollata wiide henndu ana naata ana yalta maske o ana wawi sakkade geƴƴi ñaw o henndu ndu pofatanu ndu ana wawi hoyfude sanne wala fu torda gonɗo e maske o ko nayorto bangal henndu
ɗo kaddi ten beete hannde dow kabaruji meɗen jowi dow ñaw coronavirus tinnen gattunon kohe moɗon hakkille wakkati fuu ɓonoɗo maskeji moɗon fa ndenon kohe moɗon ndenon ɓattiɓe on du
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e République Tchèque e Union Européenne
sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗe ɗe jaran li laamu gullikoro to Banamba to kawrital lewru fu ngal kanankoɓe cercle Banamba gatta dow kabaru ndenagu waɗi beete keñen ngal hawrintini kanankoɓe malgal baɗa en kañe e sous préfet en commune ngaji cercle o fanda muɗum faɓe kollitino ndenagu worrele o nokku yalla ɓeyde daranade ndenagu himɓe jawɗele muɓɓen fedde musile en wonɓe to ñono to puɗɗi murtere golle balɗe ɗiɗi beete keñen ɓe murtuɓe ko dardata directeur kappa ñono yoppo golle wonaɓe kolliti wiɗe ɗum wodani cuuɗi l'école gonɗi e wi laamu se jaari tumbu to cuuɗi l'école ɗi gala e wi laamu ɗone gonɗi jande hakkudere fa yettade hono ekkitirɗi golle puɗɗi na darni golle puɗɗi ɗum fuɗɗi altinere keñen darnugol golle balɗe tati musilen ɓe ko dardata joɓɓe hono joddi ko laamu o hani faabiraɗe ɓe leyɗe balɗe tati caggal ɗum sini ɗo kolleti wiide sini ɗum waɗa e musilla ɓe ana anni wadde murtere golle nde kaddi muɗum andaka se jaari to mayna to ley région Kayi hollitama wiyede sukoloye goroy no cuuti cukalel dewel gotel baarowel duuɓi sappo e joyyi ɓe cakkitaki ɓe janninguel wonno ko himɓe tan kolliti wiide ɓe kolliti wiide ɗum waɗi jamma sappo e goho fawete sappo ɗiɗi lewru décembre ndu cikkitaɗo goto kay innangama kanko jaati o yaadiri wiide ɓe kamɓe gaɗi o golle domo hokki ɗu inde heddiɓɓe horgoji ana gondi e waɗɗede yalla e ɗum faame no ɗum waɗiri sakiraɓe ɗo kadi haalduɗe kabaruji ka kedde heɗaɗo seeɗa yewtere nde waran jukkini nda andon ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude do www.studiotamani.org fa kettinoɗon ɗi do oɗon mbawi noddude numéro viamo 37 321. Wassalam.